Tsopano ine indi nthawi yoyamba yomwe ndinayamba ndachitapo izi mumisonkhano yanga chiyambireni kukhala kumunda iyi ndi nthawi yatsopano. Mbale Baxter anapita ndipo mbale Bosworth ali ku India kapena Africa. Ndipo mbale Baxter sindikudziwa komwe iye ali, iye anapita kwina kwake ndipo ena onse ayiwo achokapo ndipo apita. Ndipo Bile ndi ine tili kunotoka. Chotero ife tikungokhala ndi nthawi yopambana tikumangodzuka kumapha ndikumadya. Chotero ife tikukhala ngati tikumvelera ngati kuti mwina ife tingakwanitse mothandizidwa ndi Ambuye tikhoza kumachititsa msonkhano mopitilira tokha-tokha. Ndi chifukwa chake ndine wokondwa kuziona izo zikupitilira pang'ono pa chifukwa chimodzi chimenecho, ine ndikukhulupirira Ambuye atithandiza ife kuchita zimenezo. Tsopano inu mukudziwa pali ine ndimawakonda ondiyendetsera zinthu anga, ndili ndi abale ena okoma Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, onse alipo 5 ayiwo, Baron von Blomberg. Iwo ndi amuna abwino kwambiri basi, koma basi pamakhala china chake pamene ulibweretsa gulu la anthu pamodzi, wina amakhala ndi chinthu china, wina amakhala ndi china, nthawi zina zimakhala zosemphana ndi chimene ine ndikuganiza ine mwini. Chotero ine ndikumvelera kuti ine ndamasuka tsopano. Ife tikhoza kungokhala ndi nthawi yopambana, kungopindira mikono ya malaya athu ndi kungojoweramo ndikumadya. Ine ndikuganiza zopindira malaya ako ndikumakhala ndi nthawi yopambana. Baibulo langa loyambirira linali chilengedwe. Ndinkamuphunzira Mulungu kudzera muchilengedwe. Ndipo ine ndimakonda kuwedza. Momwe ine ndimakondera kuwedza. Ndipo iwe umakonda kuwedza mwana wanga. Ngati iwe umakonda kuwedza, ndipo nkumawakonda amayi ako, iwe udzakhala mnyamata wabwino. Ndipo ngakhale kutembenuka kwanga, sikuna ndichotsere ine zonsezo. Chotero tsiku lina ndinali uko kumapiri, ndimakawedza kumeneko, tsopano izi ndi zoti zimupindulire mnyamatayu. Ndipo ine ndinali kuwedza uko mmapiri, ndi ana ang'ono enawo, ndi thudi amene akhala pozungulira. Ndipo ine ndinali kuwedza mphuta. Ndipo zimakhala zopambana munthawi ya kuphukira. Ine ndimapitirira chomwecho, ndipo panali mphuta mukadzenjeke nako, inu mukudziwa monga chomwecho. Ndipo ndimango atamanda Ambuye ndikukhala ndi nthawi yopambana, ndikufuula nthawi zina kumaponyera chingwe changa pansi. Ine ndimakhulupirira mukufuula. Amen. Ine ndithudi ndimatero, chifukwa ndimadziwa china chake chandigwira ine, ndipo icho chimangochita china chake kwa ine. Chotero ine ndinali nditapita pang'ono chabe m'mawa umenewo, ndipo pamene ndinabwerako chinthu chachilendo kwambiri kuli zimbalangondo zambiri ku dziko la kumeneko mu New Hampshire. Ndili ndi msasa waung'ono kumeneko kumene ndimakawedzako. Ndinali ndi tenti yanga yakale yaing'ono kumeneko, tenti yaing'ono yowusirako yomwe ndakhala ndikukhalamo. Ndipo chimbalangondo chakuda ndi chinthu chosautsa kwambiri chomwe chilipo. Chotero chimbalangondo chachikazi nditi anatake tingapo ting'ono tinadzalowa mmenemo, ndipo tinadzasokoneza mu tenti yanga. Tsopano kodi ukuganiza kuti ine ndikanata ninacho chimbalangondo chimenecho mtsikana wang'ono kumbuyo uko watsitsiro fira limenelo kumbuyo uko? Ine ndimayenera kuti ndichitsatira icho kwenikweni, si choncho ine? Koma izi ndi zomwe chinachita. Chinadzalowamo, chinadzang'ambira tenti yanga pansi, ndipo chinamwazira panja chilichonse, ndipo chinadya chakudya changa chonse chimene ndinali nacho kumeneko, ndipo icho chimango mva bwino basi. Chotero pamene ine ndinadzabwera, icho chinadzachokapo. Ndipo chinafuulira kwati anatake, ndipo kamwana kamodzi kakang'ono kanathawa naye, ndipo winayo sakanathamanga, iye anangokhala pamenepo. Kananditembenuzira msana wake monga chonchi, ndipo iko kamachita china chake. Ndipo ndinalibe chilichonse mdzanja langa, koma kankhwangwa kakang'ono kam'manja kakale. Ndinali ndikudula mitengo ikuluikulu ina kumeneko. Chabwino, iye anangothawira kutali, ine ndikuganiza pa polo la telefoni limenelo kunja uko, ndipo iye anakakhala pansi. Anafuulira kwa chimbala ngondo chaching'ono chokalamba ichi, ndipo icho sichinapereke cheru lililonse kwa iye, icho chinangokhalabe pamenepo. Ine ndinaganiza, kodi kanthu kakang'ono kameneko kakuchita chiyani? Ndinapita moyandikirako pang'ono, ndimaopa kuti ndiyandikire kwambiri, kuopa kuti chikhoza kundikanda ine. Chotero, ine sindimaonapo mtengo, ndipo ndimadziwa kuti icho chikhoza kukwera nachonso. Chotero, ndipo sindimafuna kuchiyandikira kwambiri icho, chifukwa ine ndimachidziwa chikhalidwe chachimbalangondo. Chotero, ndimapita yandikira ko pangono ndipo ine mukudziwa chimene china dzachitika tsopano ine ndimakonda mapanikeki ndiangata anyamata ino amene mumakonda mapanikeki oh amwene oh ine anyamata achikulire naonso ine ndawaona iwo akukweza soma njawo tonsefe timakonda mapanikeki ndipo ine ndimango akonda iwo ndipo ine ndimakonda kutsanulira uchi pa iwo pokhala wa baptist mukudziwa ndizo zimene zimatipangitsa kukhala owongoka mukudziwa ndi uchi inu mukudziwa chotero ndipo tamverani ine sindimakonkha pa iwo ine ndimazibatiza kwenikweni izo ine ndimatsanulira kwenikweni pa iwo mpaka pomwe angakhale abwino kwenikweni ndi olemelera sindimango konkha pang'ono apa ndi apo ine ndimatsanulira iwo kwenikweni pa iwo ndimawakhutitsa onsewo ndi uchi ndiyeno inu mukudziwa ine ndinali ndi ndowa ya uchi pamenepo theka la galoni ya ndowa ya uchi ndipo zimbalangondo zimakonda kwambiri uchi chotero kanthu kakang'ono aka kanali katalowa mmenemo ndipo kanadzachotsa chivinikiro pa ndowa ya uchiyo ndipo anali atakhala pamenepo monga chonchi ndi ndowa ya ing'ono iyi ya uchi mkhwapa mwake monga chonchi iye anatenga ndipo iye samadziwa momwe angadyere monga inu mumachitira inu mukudziwa chotero iye anadzangonyikamo mapazi ake ang'ono mmenemo ndikumanya mbita iwo monga choncho ndikumanya mbita iwo ndipo anapotoloka kuti andiyang'ane ine ndipo maso ake ang'ono akale onse anali atamatika pamodzi mimba yake yaing'ono inali kuterera mmene ikanathera ndi uchi iye anali atangokhala pamenepo akumatsitsira pansi dzanja lake ndikumanya mbita uchi monga choncho basi molimbika mmene yakanathera oh mai ine ndinaganizira za msonkhano wabwino wachikale wa mzimu woyera pomwe ife tinkangoyitsegula ndowayo kulowetsa dzanja lathu pansi pa chidebecho ndikumanya mbitapo nkumangopitirirabe inu mukudziwa kumangonyambitapo ndipo kodi inu mukudziwa chinthu chomwe chinali choseketsa pobe kanthu kakang'ono ako katapeza zochuluka zimene kakanakwanitsa anayisiya ndowayo pansi ndikumathamangira kumeneko inu mukudziwa chimene chinachitika mayi wa zimbalangondoyo ndi chimbalangondo china chaching'ono zinayamba kumunyambita iye kumamuchotsapo uchiwo chotero chabwino mwina mwake msonkhano wathu ukhala china chake mwadongosolo limenelo ine ndikuyembekeza kuti tikhoza kumakango wauza ena ndipo ulemerero wa mulungu nkumagwera pa ife chabwino ndine wokondwa kukuonani inu ana ang'ono uko ine ndimakonda kukuuzani inu china chake ngati chimenecho ndipo mwina mwake mawa masana ife tidzakhala ndi nthawi yochuluka ndipo tikhoza kudzayankhula zochulukirapo pang'ono ndipo tiyankhule ndi adadi ndi amayi tsopano za china chake ife tiyankhula pa phunziro la ziwanda mu masalimo 103:1 mpaka 3 tiwerenga ndime izi pafupifupi mtumiki aliyense ndi mbusa kapena wowerenga baibulo amawadziwa iwo pa mtima lemekeza yehova o moyo wanga ndi zonse zomwe zili mwa ine dalitsa dzina lake loyera lemekeza yehova o moyo wanga ndipo usayiwale zonse za zokoma zake yemwe amakhululukira zonse za mphulupulu zako yemwe amachiritsa nthenda zako zonse ine ndikufuna kuti inu muzindikire pamenepo zinali zonse yemwe amakhululukira zonse za mphulupulu zako yemwe amachiritsa nthenda zako zonse tsopano tingaweramitse mutu wathu kamphindi chabe tsopano atate akumwamba ife tikukuthokozani inu masanano chifukwa chodzakhala pano ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ana ang'ono awa omwe akhala apa iwowo ndi amuna amawa ndi akazi ngati kuli mawa ngati yesu achedwa ndipo tsopano atate tikupemphera kuti inu mutidalitse ife tsopano pamene tikuyankhula tsopano pa mawu anu ndi zokhudza mdani wamkulu yemwe ife tili naye satana ife tikupemphera mulungu kuti inu mutilole ife kuti tiike asilikali patsogolo gulu la makina apa mphamvu ya mulungu omwe ati alimbane naye iye usiku uno mukagawo kalikonse kamalo ake ambuye ndikumuonetsa iye kuti alibe maufulu ovomerezeka aliwonse mkomwe kuti khristu anamugonjetsa iye mmalo mwathu apo pa kavale pamene iye anafa ndipo iye anaononga maulamuliro ndipo anamulanda satana mphamvu iliyonse yomwe anali nayo ndipo mulungu tipatseni ife nzeru ndi kumvetsetsa tsopano kuti tikadziwe ndi kuti tikafotokoze kwa anthu momwe angachiritsidwire ndi momwe angamugonjetsere satana mu dzina la Yesu ife tikupemphera amen tsopano kwa maminiti pang'ono ife tiyankhula pa phunziro la ziwanda inu mumamva zochuluka kwambiri za ziwanda tsopano mawa masana ife mwina mwake tidzamalizitsa ine ndimafuna masiku awiri a sabata ino muli monse kuti ndilalikire pa izi basi kapena masiku awiri pa misonkhano ya masana kuti ndidzayankhule pa izi tsopano chinthu choyambirira chimene chiwanda chili inu mumamva anthu ambirimbiri akukamba za chiwanda chabwino tsopano chiwanda, mjerekezi, zonsezo zimachokera kumawu amodzi, ndipo muchingerezi amachedwa wozunza. Muntu yemwe amazunza ndi mjerekezi, woyipayo. Iye amati, tsopano Baibulo lero, kwa ochuluka, kwa anthu ambiri, ndi buku lina lake la chikale la mbuyo limene agogo amuna ndi agogo akazi ankaliwerenga kapena china chake monga chimenecho. Palibepo zochuluka kwa ilo, ilo ndila anthu okalamba ndi zina zotero koma uko nkulakwitsa, ilo ndila aliyense. Ndipo ziwanda ndi zozunza zimene zimatizunza ife. Tsopano pali ziwanda zimene zimabwera musolo ya munthu. Ndipo izo zimakhala mu manenedwe omwe angakhale mu ine ndinganene ichi ngakhale chiwanda chimene chimabwera musolo ndi china chake chomwe chimazunza solo. Nthawi zambiri inu mukhoza kumuona munthu mwina mwake wa misala. Tsopano iwo mwina mwake akhoza kukhala munthu wotembenuka wodzazidwa ndi mzimu woyera ndipo komabe nkukhala wa misala motheratu. Mukuona, uko nkulondola, izo sizimakhala ndi chochita chili chonse ndi solo, ndi wozunzayo, maona, china chake chomwe chimawazunza iwo. Tsopano, nthenda zonse tikuyenera tipezeka epo yamba kuti nthenda zonse zinachokera kwa mjerekezi. Mulungu siwoyambitsa wa nthenda, palibe nthenda yomwe imachokera kwa Mulungu. Mulungu nthawi zina ama mulola Satana kuti ayike nthenda pa inu ngati chikwapu chokubwezeretserani inu ku nyumba ya Mulungu pamene inu simunamvere. Koma nthenda muchiyambi chake imachokera kwa mjerekezi. Kodi inu mungaganizire kuti munthu angakhulupirire kuti Mulungu Atate athu akumwamba angakhale woyambitsa wa chinthu ngati nthenda ndi imfa? Chabwino ayi, iye siyali, sanateropo nkomwe, sadzateropo. Mulungu ama ilola imfa chifukwa cha kusamvera. Mulungu ama ilola imfa. Monga olemba wina ananenera, zonse zimene imfa ingachite, Mulungu ama zikonza izo kukhala chikwere, ndipo chimatikokera ife mukukhalapo kwa Mulungu, wokhulupirira. Koma mawu akuti imfa ama tantauza kulekanitsidwa. Yesu anati, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha. Ndipo iye anati, ine ndine chiukitsiro moyo, iye amene akhulupirira mwa ine angakhala amwalire komabe adzakhala moyo, ndipo aliyense amene akhala moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Ndipo ife timanyamula matupi a wina ndi nzake kupita nawo kwa woyang'anira wa mandatu, koma iye sadzafa konse. Tsopano ngati mungaone pamene iye ankayankhula za Lazaro, iye anati Lazaro akugona. Ophunzira anthu onga momwe ife tilili anati, oh, ngati iye akugona akuchita bwino. Iye ankata nthauza kupumula zomwe iwo ankaganiza. Koma iye anabwera ndipo anadzawayankhula iwo muchinenero chawo. Iye anati, iye wafa zomwe inu mumakhulupirira. Koma anati ine ndikupita ndikamudzutse iye. Mukuona pamene inu imfa imatanthauza kulekana. Tsopano ngati wina wa inu angati modzi wa mbanja mwanu akafa kapena china chake, iye ndi ngati ndi wotembenuka mtima, iwo sanafe, iwo afa mukamvetsedwe ka umunthu, koma iwo angolekanitsidwa chabe ndi ife, koma iwo ali mukukhalapo kwa Mulungu. Iwo sanafe ndipo iwo sangakhoze kufa, ndi zosatheka kuti iwo angafe. Yesu anati, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera ku chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Chotero iye sangafe. Chilichonse chimene chili cha chisavundi chamuyaya sichingaonongeke. Iwo ndi moyo wosaonongeka. Iye ali nawo iwo chifukwa Mulungu waupereka iwo kwa iye. Ndipo osati mwakugwirira ntchito, izo ndi zopanda mangawa. Mulungu ama upereka iwo kwa iye. Mulungu amaitana. Palibe munthu angadze kwa Mulungu pokhapokha Mulungu atamuitana iye. Yesu anati, palibe munthu angadze kwa ine pokhapokha Atate anga atamuitana iye, atamukoka iye. Mkulondola uko, chotero ndi Mulungu muzonsezo. Mwina mwake mawa masana tidzatenga zochulukirapo pang'ono cha abeza zimenezo, chifukwa ine ndikufuna ndichipereke chinthu ichi cha matenda kwa inu, kuti inu muthe kuchiona icho. Inalipo nthawi imene ife tinaphuka mwa agogo athu, inu mukudziwa zimenezo, adokotala amadziwa zimenezo. Chabwino inu mumatero nanunso inowerenga Baibulo. Inu mumadziwa nyongolosi ya moyo inayambira mwa agogo anu kuyamba kukhala nyongolosi ndipo inatulukira kudzera mwa gogo anu amuna kenako kudzalowa mwa abambo anu kenako kwa amayi anu ndi pamene inu muli tsopano uko mkulondola. Ngakhale lemba limaphunzitsa zimenezo, lemba lake ndili kwa inu ngati mukufuna. Ine ndikukhulupirira linanena kuti Levi anapereka zakhumi pamene iye anali mchiuno mwa Abrahamu, yemwe anali agogo agogo ake amuna. Mkulondola uko, chotero mwaona, nyongolosi inayambira kumbuyo uko. Koma masolo anu anapangidwa mazikwa dziko lapansi asanakhalepo, pamene Mulungu anamulenga munthu muchifanizo chake chomwe, mzimu wa munthu. Osati kamunthu muchifanizo chake chomwe, koma munthu muchifanizo chake chomwe. Mugona, ndiyeno iye anawapanga iwo mwamuna ndi mkazi. Iyasa nakale konse ndi munthu mufumbira dziko lapansi. Ndikanakonda atika nakala ndi mpata masanano nkutenga nthawi yathu ndi kubwerera muzimenezo. Ungoona momwe Mulungu, tsopano izo nzapakati pa nzere, koma pamene muziona izo zimabwera pomwepo ndi nzere. Mugona, momwe kuti Mulungu kumbuyo uko kuchiyambi, chimene iye anachita kumeneko, ndi momwe iye anasunthira mpaka mudziko lapansi, ndi momwe iye anamupangira munthu mchifanizo chake. Ndipo kenako Mulungu anadzapotoloka ndipo anadzapangidwa mchifanizo cha munthu, kuti adzamuombole munthu. Tsopano pamene Mulungu anamupanga munthu muchifanizo chake, iye anali munthu wa mzimu. Ndipo kenako panalibe munthu woti azili manthaka, ndiye iye anamulenga munthu kuchokera mufumbi la mthaka. Tsopano ofukula zapansi ndi ena otero ndi anthu awa omwe amafufuza ndi kumapeza mafupa akale ndi zina zotero ndi kumakhulupirira mukusintha. Ine ndimakhulupirira munthundu wolondola wakusintha. Munthu amasintha kuchokera kwa iye mwini, koma osati onse kuchokera kukakhunguka modzi. Ayi bwana, chifukwa mbalame yakhala ili mbalame, chiyambire pomwe Mulungu anayilenga iyo kukhala mbalame. Ndipo nyani wakhala ali nyani, munthu wakhala ali munthu. Uko mkulondola. Tsopano ndinali kuyankhulana ndi dokotala kuno kanthawi mbuyo mu Louisville. Iye anati, bwanji mbusa Branham, ine ndinali kuyankhula za momwe nzika za ku Africa momwe iwo amadyera basi amangopita pamenepo. Oh, zina za zinthu zoopsa kwambiri zimene inu munayamba mwazionapo momwe iwo amakhoza kudyera. Amangotola zinthu zomwe zavunda zili ndi mphutsi mmenemo, amangozisasa izo mphutsi ndi zonse, sizipanga kusiyana kulikonse kwa iye. Mugona, iwo anati, ama mwachili chonse sizimapanga kusiyana kulikonse zomwe izo zili. Iye anati, koma mbusa Branham, anthu amene osi anthu. Ine ndinati, oh, inde iwo ali, iwo ndithudi ndi anthu. Ine ndinati, chinthu choyandikana kwambiri ndi munthu mu mzere wa zinyama ndi chimpazi. Ndipo inu mwayesetsa kwa zaka 4,000 kuti mupezeli uli modzi kuchokera kwa chimpazi, koma iye sangachite zimenezo. Ine ndinati, chifukwa iye sangaganize, iye alibe chilichonse choti angaganizire nacho. Oh, inu mukhoza kumuphunzitsa iye zinthu zing'onozing'ono monga kavalo, gi, ndi ho, kapena kuvala magalasi, kapena kusuta ndudu, kapena kudzimitsa yekha panjinga, kukwera kavalo kapena china chake chonga zimenezo. Koma basi monga gi ndi ho kwa kavalo kapena kwa garu kapena china chake ngati icho, ine ndinati iye ndi chinyama. Koma mundirole ine ndibwerere ku Africa kwa mtundu wa mtengo kwambiri womwe iwo ali nawo, ndipo ndiwo mtundu wa ung'ono wa anthu akutchire. Ndipo ine ndinati mwina mwake agogo 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 ake amuna sana muonepo konse mzungu kapena chilichonse. Chinthu chokhacho chimene yama chidziwa iye sama wankomwe dzanja lamanja ndi lamanzere. Chinthu chokhacho chimene iye amachidziwa ndi kudya. Ndipo iye amadya chilichonse chimene iye wachipeza. Kaya ndithupira munthu china chilichonse sizimapanga kusiyana kulikonse kwa iye, bora iye adye. Koma mundilole ndimutenge iye ali ndi zaka 5 zakubadwa, ndipo akamafika usiku wa zaka 15 iye adzakhala akuyankhula chizungu chabwino ndipo akhala ndi maphunziro abwino. Chifukwa chiyani? Iye ali ndi solo. Mulungu anamupanga iye kukhala munthu, ndipo amangokhala ndi ufulu omwewo basi kuti amve uthenga kamodzi kokha, monga ife timachitira kulalikira kuno konse konse mu Amerika kwa anthu, mobweleza mobweleza ndi mobweleza ndi kumawapempha kuwachonderera ndi chilichonse. Mumulole iye aumve iwo kamodzi, ndipo mudzamuone iye akufula ndi kumathamangira kuguwa mwansanga kwenikweni. Mukuona? Inde bwana, ndi chimene mtima wanga ukufuna mbale lero, pamene ine ndiganiza za Africa ndi manja osauka ang'ono akudaja akukwezedwa mwamba kuti mbale Branham kamodziso za Yesu. Oh, chifundo. Palichina chake mwaine chimene chimakumba ndi kumatenta. Basi mwansanga ndikapeza ndalama zokwanira ndizipita kumene kwa aponso. Ndi zomwe ine ndimachita ndi ndalama iliyonse imene ine ndimaipeza. Iliyonse Mulungu amadziwa kupatula zomwe ine ndimadyera. Ndipo anthu ambiri amandipatsa ine zovala zanga. Ndipo basi zomwe ine ndikhoza kumadyera ine mwini. Basi zimene ine ndingazipeze. Ine ndimaziponyera izo muthumba la umishonale lomwe boma linakonza. Ine sindimalipira nkomwe nsonkho pa izo. Ndimatengapo filika pena foro madola 5,000 ndipo ndimapita nazo kutsidya uko ndikukalalikira uthenga kwa anthu amene ine ndikudziwa kuti pa tsiku limenelo ine ndidzayenera ndidzayankhire ndipo ine ndidzadziwa chimene ndikuchiyankhira. Ine ndinkakonda kutero pamene ndipita mu mzinda. Ine ndinkakhoza kukhala ndi msonkhano waukulu pamene iwo akhala ndi ndalama zambiri ndipo amakhala ndi misonkhano yayikulu ndi masauzandi amadola. Ine ndinkazipereka izo ku Red Cross ndi ena otero. Tsopano osati kuwayipitsa iwo koma kumabwera kumeneko pa msewu atakwera galimoto ya madola 4,000 yokhala ndi zingerengere zazikulu za diamond akusuta ndudu ndi madola 500 pa sabata pa ndalama zimene anthu odwa ayi bwana. Ayi ndithudi. Ndipo pa izi mwansanga ukangotuluka mu mzindawo iwo amati oyera odzigudubuza ndi chilichonse monga choncho ndikumanyoza ndikumachepsa chipembedzo chimene ife tikuchimiriraci ayi bwana. Ine ndimatenga izo ndekha ndi pamaso pa Mulungu ngati oweruza wanga. Ine ndimakazika izo mu ntchito ya uthenga uko chotero ine ndimadziwa kuti pa tsiku limenelo kuti ine ndidzatero pamene ndidzayenera kuti ndidzayankhire za udindo wanga ndizidzalankhula molondola. Ndizo ndende kulondola chifukwa ine ndikuzindikira kuti mmene ndikuasamalira anthu ine ndikusamalira Mulungu. Mmene ndikuchitira ndi inu ndi mmene ndikuchitira ndi Kristu. Ndipo mmene mukuchitira ndi ine ndi chinthu chomwecho uko nkulondola ndi Kristu. Tsopano kuwaona anthu monga chomwecho ndikuona momwe munthu ndiye wokhala ndi solo ya chisavundi tsopano imene singafe singaonongeke singachite chilichonse koma kukhala ndi moyo wosatha umene Mulungu mwapa yekha mu chifuniro chake chomwe anawupereka iwo kwa inu. Ndipo tsopano ndiye tsopano ine mundilole ine ndichikonze ichi pang'ono pokha chabe kapena ndinene china chake wina wake achokapo ndipo azikati mbale Branham ndi wachikavinisti. Ayi ine sindili ndine wachikavinisti bola ngati chikavinisti chili mu Baibulo koma pamene chikavinisti chichokamo mu Baibulo ndiye ndine wa Arminiani. Mwaona, ine ndimakhulupirira mu chiyero ndipo ndimakhulupirira mu chikavinisti aponso. Koma ziwiri zonsezo china chinathamangira pa nthambi ndipo chinapita njira iyi, ndipo china chinathamangira pa nthambi ndipo chinapita njira iyo. Chikanapanda bukhu la Efeso kuti linazibwezeretsanso izo ndi kudzazika izo pa malolondola pomwe Mulungu anazika, ife tonse tikanasokonezeka. Koma awiri onsewo ali ndi chiphunzitso, koma kuyenera kuti azikike pa icho, aliyense amenewo ndi achiyero ndi achikavinisti naonso. Achaminiani. Tsopano, achikavinisti ali ndi china chake choona. Ine ndikukhulupirira zimenezo kuti chiphunziso cha chikavinisti. Ine ndimakhulupirira izi muchitetezero. Ine ndimakhulupirira kuti mpingo uli ndi chitetezero cha muyaya. Wowerenga aliyense wa Baibulo amadziwa zimenezo. Chifukwa Mulungu anazinena kale kuti iwo udzaonekera kumeneko wopanda chilema. Nkulondola uko, ndiye iwo udzakakhala kumeneko. Nkulondola uko. Bai, mpingo ndi otetezedwa mwa muyaya. Tsopano, kodi inu muli mu mpingowo? Ndicho chinthu chotsatira. Ngati inu muli mu mpingo, chabwino, ndinu otetezeka ndi mpingowo. Koma ndibwino mukhalebe mu mpingo. Ndipo kodi inu mumalowa chotani mu mpingo? Wogwira na chanza? Ayi, kulemba dzina lanu mu buku? Ayi bwana. Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwira mu thupi limodzi. Ndipo thupi limenelo Mulungu analiweruza pa Calvary. Linali thupi la Yesu Kristu, ndipo ife timabatizidwira kulowa mu thupi limenelo mwa mzimu umodzi. Ife timakhala ndi chitetezo cha muyaya bola ngati ife tili mu thupi la Kristu, palibe chimene chingatilekanitse ife, palibe chimene chingatikhudze ife. Ngati iwe ungatulukemo utulukamo mwakufuna kwako kwako. Koma motsimikiza basi ngati iwe uli muthupi la Kristu, motsimikiza basi monga momwe Yesu anaukira kwa akufa, inu mudzauka nanunso. Mulungu anachita kale zimenezo. Iye, iwe sunga chimwe. Oh, inu mumachita, ine ndikoza kukhala wochimwa nkuona kwanu, koma ngati ine ndili mwa Kristu, Mulungu sama ziona izo chifukwa machimo ake amatetezera, magazi ake amatetezera machimo anga pamenepo. Mukuona, ine sindinga chimwe. Iye amene wabadwa mwa Mulungu sama chita chimo, pakuti iye sanga teku chimwa, mbeu ya Mulungu imakhalabe mwa iye. Mukuona, iye amafuna kutero, ngati iye ala kuitsa, ndithudi iye pomwepo amafuna kuti alape izo, ngati iye ali Kristu wenu weni, iye achita zimenezo. Ngati achisunga icho, iye amaonetsera kuti iye alibe chilichonse kuyamba ndi kuyamba. Uko mkulondola, iye alibe chilichonse kuyamba ndi kuyamba. Koma ngati iye ali mkristu wenuweni, pomwe apa, inu mukadzala mbeo ya tirigu munthaka, iyo nthawi zonse izikhala mbeo ya tirigu. Chisoso chikhoza kumuzungulira iye, ndi china chilichonse, koma ikhalabe mbeo ya tirigu ngati iyo ikuimabe. Kulondola uko. Ndipo ngati munthu abadwa kwenikweni mwa mzimu wa Mulungu, iye samalowa ndikutuluka, ndikubwerera mbuyo, ndikupita mtsogolo, ndikupita kunja mdziko, ndikudzabwereranso kuno, ayi bwana, ayi ayi. Suma khala chisoso tsiku lina ndi mbewu ya tirigu tsiku lotsatira, Mulungu alibe zimenezo mmunda. Inde bwana, ngati iwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu, ndiwe mkristu kuyambira nthawi imeneyo mpakana. Mpaka iwe udzachokepo, ndipo zikatero ndiwe wachisavundi ndi Mulungu. Uko mkulondola, ngati iwe uli mumpingowo. Tsopano tiyeni tikambe zambali ya imfa. Tsopano zingateke bwanji munthu mukachitidwe kameneko, muchikhalidwe choterocho, kuti angadwale. Chifukwa chakuti thupi lanu silinawomboledwebe. Tupilanu silinawomboledwe. Zilibe kanthu ndi motani mmene inu muliri wabwino, ndi mmene muliri woyera, ndi mmene muliri wopatulika, ndi mzimu woyera wochuluka motani, iyo ndi solo yanu yokha. Ndipo solo yanu sinakwanirebe. Iyo yangokhala ndi mdalitso lonjezo la Mulungu lomwe lili chikole cha chipulumutso chathu. Koma tsopano ngati ife tilibe chikole cha chiukitsiro chathu, tilibe machiritso a uzimu, ndiye ine sindidzakhala ndi chitsimikiziro kapena chilichonse choti chindidzimikizire ine kuti chiukitsiro chilipo. Chimodzimodzi ngati Kristu sakukhala mu mtima mwanga, ngati ine ndingazitenge izo kuchokera ku mtundu wina wa chinthu cha mmalingaliro kumbuyoko, ndikuyenera kukhulupirira kwina kwake monga chomwecho, chabwino ndiye ine ndingakhale wokayikira pang'ono ndi izo. Ndipo ndicho chifukwa chake uko ku Africa, pamene iwo akamabwera apa pamabwera mamishonale, amabwera ndi masauzandi anzika zimenezo, ndipo iwo analata nyamula timafano tating'ono takale, tadongo ndi chilichonse, ndi chifukwa chakuti iwo anali atangomva gawo la malingaliro la Baibulo. Uko mkulondola. Ndipo mpingo wanga womwe ndi wa Baptist, Methodist, Presbyteria, onse amene amapita kumeneko, koma pamene iwo anaona mphamvu ya Mulungu itabwera muchionetsero, zimenezo zinakhazikitsa izo. Iwo anadziwa pamenepo kuti Mulungu anali Mulungu. Koma tsopano nchiyani chimayambitsa matenda awa? Tsopano chinthu choyamba, iwo umakhala mzimu asanakhale matenda. Chimodzimodzi basi monga inu munali mzimu, inu musanakhale munthu. Tsopano ine ndi mutenga mbale Willet apa ngati chitsanzo. Mbale Willet, ine inalipo nthawi imene iwe ndi ine sitinali kanthu. Ndipo kenako chinthu choyamba, Mulungu anatipatsa ife moyo. Ndipo tiyeni titenge, tinene ngati ine ndingalitengere thupi lanu pansi masanano, inu munapangidwa ndi mulu wati makhungu titagwirana pamodzi ndi maatomu. Ndipo tsopano tsiku lina maatomu amenewo adzaonongedwa ngati Yesu achedwa. Inu mudzabwerera mbuyo, iwo adzangokhala monga momwe iwo analili pachiyambi kubwerera mumpweya. Koma pamene mzimu wanu udzabwerera, maatomu amenewo adzasonkhana pamodzi kenanso ndi mzimu umenewu, ndipo adzabweretsapo mbale Willet wina wofanana ndi ameneyo. Adzangokhala wang'ono pamene ye anali pachimake chake. Pamene munthu wafika podutsa usinkhu wa zaka 25 zakubadwa, iye amapeza makwinya angapo pansi pa maso ake, ndipo tsitsi lina la imfa limabwerapo. Izo zidzakhala chifukwa imfa ikukutsatirani inu, ndipo limodzi la masiku awa iyo idzakutengani inu. Zilibe kanthu kaya ndinu ndani, iyo idzakutengani inu. Koma pang'ono inu mudzafika pangodya apa, ndipo Mulungu adzakuchotsanipo pangodya imeneyo, ndipo inu mudzafika pangodya iyi apa, imfa idzatsala pang'ono kukutengani inu, ndipo kuno koma pakapita kanthawi iyo idzakupezani inu. Komano chimene imfa ingachite, iyo imakufikirani mwathunthu, ndipo kenako pamene iyo yachita zonse zimene iyo ingachite, pamene Mulungu anakupatsani inu moyo uwu, ndipo inu munali pachimake panu, pafupifupi pa 23, pamene mudzafike muchiukitsiro, inu mudzabwereranso ndende basi monga momwe inu munalili, pamene inu munali wa usinkhu wa zaka 23-25, imfa isanalowemo. Imfa idzachita chilichonse chimene iyo ingakhoze kuchita. Iyo inayikidwa mmenemo, koma inu mudzabwererako mmene munalili. Tsopano, ngati lililonse la anu, makhungu anu muthupi lanu, tiyeni titsike nazo izo tsopano, inu mubwere khungu pa khungu, khungu pa khungu, ndipo mudzawayike iwo apa pa nsanja khungu lililonse la mthupi mwanu. Inu mudzafika kukanyongolosi kamodzi, kakang'ono kumene inu munayambira. Iko sikanga oneke ndi diso la chilengedwe. Inu mudzayene na kuyanga anapo gwiritsa ntchito magalasi ounikira. Ine ndinaona apo nyongolosi ya moyo pa galasi lounikira. Iyo imaoneka ngati kaulusi kakang'ono kwambiri. Ndipo chinthu choyambirira chimene chimayamba ndi munsana mwenimwenimo. Zimakhala ngati kamfundo kakang'ono. Ndiko kakhungu kakang'ono koyambirira kamene kamabwera pamwamba pa khungu. Tsopano ngati ndikanati nditenge kakhungu kamodzi kakang'ono kamene aliyense wa inu munachokerako kakhungu kamodzi kakang'ono nyongolosi. Kodi nyongolosi ndi chiyani? Nyongolosi ndi kanthu kakang'ono kwambiri kochepetsetsa kakhungu. Chabwino, chiyani chotsatira pamenepo. Tsopano ndakutengerani inu pansi kuchidutswa chilichonse cha inu kutsika kupita kukakhungu kamodzi kakang'ono aka ndipo ine sindinakupezenibe inu. Ine ndangopeza timakhungu tanu titayalidwa. Chabwino ndiye chinthu chotsatira makhungu amagazi ndi makhungu amnofu ndi chilichonse chimene izo zili kuziyala izo zonse kunja uko koma ine sindinakupezenibe inu. Tsopano ine ndatsala ndikanyongolosi kamodzi tsopano. Chabwino ine ndingʼamba kakhungu kameneko tsopano inu mulipati moyo wanu. Ndipo moyo umapanga kakhungu koyamba kamene kali kanyongolosi, kenako chilichonse monga mwakhalidwe lake, galu amatengera galu, mbalame imatengera mbalame, munthu amatengera munthu, kumaumba makhungu, khungu pa khungu, khungu pa khungu, zimakwera kufika pamene inu muli, munthu, kuumbika kwa makhungu. Tsopano zimenezo zinadzozedweratu ndi Mulungu kuti zidzakhala chomwecho. Koma tsopano nanga bwanji khansa, tiyeni tikambeza iyo pang'ono pokha. Tsopano Mulungu anakupatsani inu moyo wanu, ndipo tinene kuti ndi inu apa lero, ndi ine apa. Palibe chilichonse mdzanja langa, koma zikhoza kukhala kuti panali khansa pa mkono wanga nthawi ina. Chabwino, khansa imeneyo inafikapo bwanji pamenepo. Tiyeni tione chimene khansa imeneyo ili tsopano, tiyeni tiphwasule iyo, tiyeni tipite tikaitenge iyo. Tsopano iyo ndi mulu wati makhungu nayonso. Kodi inu mumadziwa zimenezo, chotupa ng'ala chilichonse cha zinthu zimenezo ndi makhungu. Izo zilibe maonekedwe ayi, zina za izo zimayenderera, ndipo zina zimaoneka ngati kangaude, ndipo zina zimaoneka zimayenda mtimizere, khansa yofira, monga ngati timaulusi tatitali tofira tikuyenderera mmenemo. Ndiyeno pali khansa ya duwa imene kawiri kawiri imabwera pa bere la nkazi, imakhala ngati mapanikeki atayikidwa pa inzake, ndipo kenako iwo amayamba kumwazika napo, ndipo iwo amangomera paliponse. Nthawi zina zophuka zimakhala zosiyana makulidwe. Mbali iyi ya Itali yotambalala ndi chilichonse, izo sizimakhala ndi maonekedwe, chifukwa izo zimatengera mzimu womwe ulibenso maonekedwe, koma ndikuchulukana kwa makhungu. Ndi mulu wa makhungu amene tinene kuti mwa inu tsopano muli chotupa kapena khansa. Ndi kuumbika kwa makhungu akukula, akukula, akukula. Iwo akukudyani, akuyamwa moyo wanu kuchokera mwa inu. Iwo akukhalira moyo mpita wa magazi. Ng'ala imachotsa mamina amudiso ndipo imakula pamwamba pa iwo. Imadziphimba yokha nkutsekeratu maso anu. Zina za izo zimabwera ndipo sizimafikira mkomwe monga chifuwa cha chikulu chimene chimabwera mukanyongolosi kakang'ono. Palibe chilichonse chimene chimakhala usinkhu wa izo. Kukula komweko kwa kanyongolosi kumapanga njovu, kumapanga nthata. Mukuona usinkhu wa nyongolosi ulibe kanthu. Ndipo zina za izo zimatenga maonekedwe athupi, zina sizitero mkomwe, ndipo zina sizimapita konse mu makhungu, zina zimakhala mzimu kumazunza solo. Ife tiyesetsa kuti titenge gawo limenelo. Gawo limenelo ndilisira masana ngati ndingathe kumene kumachokera mzimu wa solo umenewo, ndimomwe zimatsikira pansi apa. Ndipo tsopano abwenzi, ine sindi kunena izi kuchokera kuzina zake zonga kuwerenga maganizo. Ine ndachitapo ndi ziwanda kwa zaka. Ndipo inu mukudziwa zimenezo. Ngati inu mukanangodziwa chinthucho, misonkhano ikangoti yatha usiku, zomwe zimachitika nthawi zina. Inu simukudziwa. Kumbukirani, pamene iwe ulimbana ndi mzimu, iwe umayenera kukhala kuti ukudziwa chimene ukuchikamba. Usangoima pamenepo ndikumapitirira chifukwa sizikuchitira iwe ubwino uliwonse. Koma kwenikweni pamene chiwanda chili chakuti chikumvera iwe, icho chimazindikira izo. Izo simomwe umakuwira mokweza, sikuchuluka kwa mafuta amene iwe umadzola, ndi chimene chili kumbuyo kuno, chimene icho chingazindikire. Choonadi. Yesu anangonena kwa icho, tuluka. Kumbukirani, ophunzira anakhala akumenya ndi kupinda ndi kuyesetsa kuti achitulutse icho ndi chilichonse. Iwo anati, mchifukwa chiyani ife sitinathe kuzitulutsa izo anati chifukwa cha kusakhulupirira kwanu anati tuluka mwa iye nyamatayo anadzagwa ndipo anakhala ndi khunyu la mphamvu limene sanayambe wakhalapo nalo mukuona mukuona izo zimazindikira ulamuliro tawaonana anyamata amene ukumusi uko oyendaenda aja amene anamuona Paulo akutulutsa ziwanda iwo anati ife tikhoza kuchita chinthu chomwecho ana awansembe wina chotero iwo anatsikirako ndipo anati ife tikhoza kutulutsa ziwanda machitidwe 19 iwo anapita kwa munthu amene ankagwa khunyu ndipo anati ife tikukulamulira iwe mwa Yesu tuluka mwa iye mdyerekeza anati tsopano mudzina la Yesu yemwe Paulo amamulalikira mdyerekeza anati tsopano ine ndikumudziwa Yesu ndipo ndikumudziwa Paulo koma iwe ndi ndani mukudziwa chimene chinachitika analumphira pa munthuyo anangʼamba zovala zawo ndipo anakhala ndi khunyulo iwo yeni ndipo anathamangira ku msewu ziwanda zomwezomwezo zilipo lero chotero pali zotengeka zochuluka uwu ndi mpingo mʼmadzulo ano pali zotengeka zambiri mʼdziko lero zotchedwa machiritso auzimu zimene zikuyenera kuletsedwa izo ndi zimene zimabweretsa chitonzo pa cholinga chenichenicho ndi chifukwa chake mumakhala ndi kulimbana kovuta kotereku pali zinthu zochuluka zotchedwa chipembedzo lero zimene zikuyenera kuletsedwa si kanthu koma tizikhulupiriro ndi zimene zikupangitsa mpingo ona wa mulungu kuti uzivutika kwambiri ndi izo koma ndife achimerika mwaona umo ndi mmene zikuyenera kukhalira mulungu anati tiliku ndi zoyanga ndina nsongole zikulire pamodzi musayesere kuti muzizule izo muzilole izo zikulire pamodzi koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo palibepo zipatso bwanji palibepo moyo palibepo kalikonse pamenepo tsopano tapenyani kakhungu aka tiyeni tinene mwachitsanzo monga nthawi zambiri khansa yofiira kawirikawiri imakhudza mchiberekero cha mkazi zovulala zachikazi ndi zina zotero tsopano zimenezo tiyeni titenge zimenezo mkulu ameneyo pamenepo tsopano pa khungu lake khansa iyi iyi tsopano khansa chilichonse chathupi chimayimira cha uzimu kodi inu mumadziwa zimenezo chilichonse chathupi chimayimira cha uzimu muli monse mwachitsanzo monga ichi pamene ife tibadwa mu thupi la Khristu pali zinthu zitatu zimene zimakhalapo kuti zibweretse kubadwa kwathu ndipo zimenezo ndi zinthu zitatu zimene zinatuluka kuchokera mmoyo wa Khristu pamene iye anafa pamenepo panatuluka kuchokera mthupi lake madzi magazi mzimu mkulondola uko zinthu zitatu ndizo zinthu zimene ife timadutsamo pamene ife tikubadwa mwatsopano kulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera tsopano zimenezo zonsezo zikhoza kukhala mukuchita kumodzi koma izo zimatengera koma inu mukhoza kukhala muchikhalidwe cholungamitsidwa musanayeretsedwe inu mukhoza kukhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu ndi kumanyamulabe nyasi zanu koma inu mwamteradi mukhoza kumakhala muziwiri zonse kulungamitsidwa ndi moyo woyera wopatulika ndipo wopanda mzimu woyera mwaona Baibulo Yohane woyamba 5:7 anati pali Atatu amene amachitira umboni kumwamba Atate Mwana ndi mzimu woyera ndipo Atate Mawu ndi mzimu woyera amene anali Mwana ndipo zitatu izi ndi chimodzi ndipo pali zitatu zimene zimachitira umboni pa dziko lapansi madzi magazi ndi mzimu ndipo zimagwirizana muchimodzi osati chimodzi koma zimagwirizana mwachimodzi inu simungakhale ndi Atate wopanda kukhala ndi Mwana inu simungakhale ndi Mwana wopanda kukhala ndi mzimu woyera pakuti izo ndi zosalekanitsika mmodzi utatu uli mwa mmodzi ine sindimazimva izo mbali yakuno koma inu mumamva zochuluka kututsa mdzikoli chimodzi mwa zinthu zazikulu kwambiri mu magulu achi Pentekoste ndi kusokonezeka mu chinthu chimodzi chophweka icho ndipo ine ndawasonkhanitsapo akuluakulu awo pamodzi ndi kuatsimikizira iwo kuti awiri onse amakhulupirira chinthu chimodzi ndi mdyerekezi pakati pawo ndizo zonse ngati mpingo waukulu wa chipentekoste uwo ungati uponyere pansi zazing'ono izo miyambo yakale ndi kudziyanjanitsa iwo yeni pamodzi mu mpingo wa mulungu umodzi wodala mkwatulo ukhoza kubwera koma bola ngati Satana akuwaphwasula iwo chabwino ndiyo njira yake yochitira izo ndipo iwo mwamteradi amakhulupirira chinthu chomwecho wina amati chabwino ichi ndi icho ine ndinati chabwino ngati ichi ndi icho ndiye icho ndi ichi chotero ndi inu apo chotero chonsecho ndi chinthu chomwecho koma ndi zimenezo tu mu utatu wapatatu umenewo wa mulungu tsopano mulungu mu umodzi wake Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tsopano ife sitimanena kuti milungu yathu ngati achikunja ndi Mulungu wathu. Mukona ndi umunthu wofutu kukapatatu wa Mulungu. Tsopano zindikirani. Tsopano Satana ali mu utatu na Yesu, ndipo mphamvu zake zili mu utatu. Tsopano koma zindikirani ndiye pamene madzi, magazi ndi mzimu zimabweretsa kubadwa kwa tsopano. Kulondola uko, tsopano penyani ndi zimene zimayimirira kubadwa kwa tsopano. Nchiani chimene chimayimirira kubadwa kwa thupi, kubadwa mwa tsopano kusanabwere. Pamene inu amayi, pamene mwana akubadwa, chinthu choyambirira ndi chiani? Madzi. Chotsatira magazi. Chotsatira mwaona, zimenezo zimapanga moyo, mwaona, zimapanga munthu. Madzi, magazi, mzimu. Tsopano kansa, tiyeni tichite nayo kwa otsatira athu. Ife tili ndi pafupifupi maminiti 5 omwe atsala, ine ndikuganiza. Pafupifupi maminiti 5 otsatira, tiyeni tichite nayo kansa. Kodi kamunthu kameneko ndi kandani? Kodi iye amayimira chiyani? Iye ndi wakudya zovunda. Iye amayimirira khwangwala. Amadya zinthu zakufa. Ndipo kansa imayambira pakabala kawiri kawiri. Pamene kakhungu kagundidwa ndipo iko kasweka. Ndipo kakhungu kakang'ono mmenemo kamadzabwerera mbuyo. Oh, amenewo ndi mawu akulu kwa Baptist. Si choncho? Chabwino. Koma iko kamabwerera mbuyo kakhungu kameneko. Ndine wa Baptist amene ndimakhulupirira mukubwerera mbuyo. Wina wake anati kumusiku unomu msonkhano waku akansa tsiku lina, anati mbale Branham, anati anali mzanga wa Nazarini. Iye anali atachiritsidwa. Iye anali ndi zake, amaenda enda mtauni atayika ndodo zake papewa pake. Iye anati, inu mukudziwa chiyani? Anati, pamene ndinabwera kuno koyamba, anati, ine ndinkaganiza inu, ndinakumvani inu mukulalikira, ndinkaganiza kuti ndinu wa Nazarini. Iye anati, kenako ndinaona kuti anthu ambiri ndi a Pentecoste. Ndipo wina wake anandiuza ine kuti ndinu wa Pentecoste. Ndipo tsopano inu mukuti ndinu wa Baptist. Anati, ine sindikuzimvetsa zimenezo. Ine ndinati, oh, izo ndizopweka. Ine ndinati, ndine wa Pentecoste Nazarene Baptist. Chotero uko nkulondola. Chabu ino. Ai, ife ndi amodzi mwa Kristu Yesu, mwa Mzimu Woyera, akutipanga ife kukhala amodzi. Uko nkulondola. Tsopano zindikirani. Kakhungu kakang'ono aka, kamabwelera mbuyo, iko kakavulazidwa. Kama yamba kakang'ono, tizombo tina timathamangirapo kuti tikakhale moyo pamenepo. Ndipo ndimomwe mafinya amabwerera pachironda. Timeneto timakhala asilikali ang'ono akumenyanira na moyo wanu. Ito timathamangira pamenepo ndipo timayika chiphe chimenecho, mphamvu za ziwanda zimenezo zimene zimayesera kuyesera kuti ziunjikane pamenepo. Ndikupereka miyoyo yawo, ndizo zimene zimapanga, ndizo iwo ndi mulu wa asilikali pang'ono akufa, mafinya amenewo amene ali mmagazini. Zimwanu, amene ali pa chironda, amene amapeleka moyo wawo kuti apulumutse wanu. Tsopano, kakhungu kakang'ono kakangokana pamenepo ndiye chiwanda ichi chimayambapo. Icho chimayamba kukula, icho chimayamba kuchulukitsa timakhungu. Icho chimakhala chikumanga thupi, ndende basi momwe anano amayambira mchiberekero mwanu. Ndipo monga inu munachitira mwama yanu. Khungu pamwamba pa khungu, khungu pamwamba pa khungu, khungu muli monse pali ponse, basi iwo amakhala opanda maonekedwe ya chilichonse monga munthu, monga mwakhalidwe lake. Icho chimangochokera mu mzimu, icho chimangokula muli monsemo, ndipo chimayamba khungu pamwamba pa khungu, khungu pamwamba pa khungu. Ndipo tsopano chinthu choyamba inu mukudziwa, inu mumayamba kufoka ndipo mumadzimva kudwala. Inu mumapita kwa dokotala ndipo iye amakakupimani. Mwina mwake iye amalephera kuti apeze iyo. Ngati iye aipeza, mwina mwake amaidula apo iyo. Ngati iye angakhoze kuidula bwino, chabwino, iye watana nayo iyo. Koma ngati iye saidula iyo bwino, ndiye ngati iyo ili pa mmero, kapena pake pamene iyo singadulidwe bwino, kachidutswa kamodzi kakang'ono kakhalabe moyo. Mwaona, chifukwa sizili ngati kuti inu mukadula dzanja lanu, ndiye kuti zathera pomwepo, kapena chilichonse, kapena mukalidulapo. Chimene ine ndikutanthauza, ngati inu mungadule thupi la thunthu, ndikusiyapo dzanja lanu pamenepo, bwanji, iyo singakhale moyo. Koma mwaona, iyo ilibe maonekedwe a moyo umene inu muli nawo. Iyo ndi mphamvu ya chiwanda ikuyenda. Ndipo tsopano zindikirani. Inu mumazitchula izo, adokotala amazitchula izo, kansa. Mulungu amazitcha izo, mjelekezi. Kayanga nani lero, iwa ngozipeza kumene izi. Kodi mawa kuti kansa anachokera kuti. Iwa ama chokera kumawachi latini amene ama gwilisidwa nchito muzachipatala. Kutanthauza nkhanu. Nkhanu imene inu muma iwona mpepete mwanyanja ima kala ndimi endo yonseyo. Umo ndi momwe iyo ima chitira, ima zitulutsa, ima zimwaza. Mawa kuti kansa ndi nkhanu. Ndipo iyo imalowa, ndipo imakhala beita kuitsitsa ndi kumaya mwa magazi pamene iyo ikupita, monga nsundu kapena china chake. Bwanji, chotupa, ng'ala ndi nthenda zina, iliyonse ya izo imachokera ku nyongolosi. Ndipo nyongolosi imeneyo imayenera kukhala thupi. Ndipo iko kasana kale thupi kama inera kukhala moyo. Iko kasana lenge kapena kumera ndi kupanga ti makhunguto ochuluka, iko kama inera kukhala moyo. Kulondola uko? Sopano, kodi kansa imeneyo inachokera kuti? Ndani, kodi iyo inachokera kuti? Iyo sina lipa inu hapa nthawi ina yapitayo, koma sopano mwina ilipa inu. Kodi iyo inachokera kuti? Ndi moyo wina osiana ndi moyo wanu ukukhala mwa inu. Ndipo ndi wozunza kumaya mwa moyo wanu. Ndi chifukwa chake Yesu anaitcha iyo mdierekezi. Lero iwa amati khunyu. Bwanji khunyu mu Bible Yesu analitcha ilo mdierekezi. Pamene bambo anabwera ndi mnyamata amene ankagwa pansi ndipo ankatuluka thovu kukamwa ndi chilichonse, iye anati iye ali ndi chiwanda ndipo nthawi zambiri chimamuponyera iye pa moto mmadzi. Sopano iwa analipukuta dzina lake ndipo analitcha ilo khunyu. Koma iye ndi mdierekezi. Ndipo Yesu anati, iwe mdierekezi, tuluka mwa mwanayo. Ndende. Sopano khunyu kawiri limayamba kuchokera kuvuto la impyo. Mwina mwake inu mulowa muzimenezo kanthawi pang'ono. Mukuona, izo zimayambitsa khunyu kuchokera kukundana kwa mkodzo. Sopano zindikirani izi. Ndiye kakhungu kameneko kama khala pamenepo ndi mdierekezi. Iye akumangapo moyo, iye akukula, akukulira kulira. Iye ali ndi ntchito imodzi yoti achite ndiyo kuchotsa moyo wanu. Ndicho chimene mdierekezi anamutumizira iye kuti adzafupikitse masiku anu pa zaka 70. Sopano, ine ndimalemekeza dokotala aliyense. Inde bwana, sayansi ya zamankhwala iliyonse Mulungu awadalitse iwo chifukwa cha thandizo limene iwo awachitira anthu. Uko nkulondola. Inu mukanachita chiyani mdziko lero opanda iyo. Ine ndikumuthokoza Mulungu chifukwa cha sayansi ya zamankhwala. Ine ndikumuthokoza Mulungu chifukwa cha galimoto yanga. Ngati Mulungu akanapanda kulola sayansi kuti ndipangire ine galimoto, ine ndikanakhala ndi nthawi yovuta yomayenda kubwera kuno. Chifukwa cha magetsi ndi chifukwa cha sopo osambira mmanja mwanga ndi mankhwala mano kwechera mano anga ndi chudi. Ine ndikumuthokoza iye chifukwa cha chilichonse, chifukwa zinthu zabwino zonse zimachokera kwa Mulungu. Koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu, palibe chiduswa chimodzi cha mankhwala chimene chinayamba chachilitsapo nthenda iliyonse. Ndipo palibepo dokotala mmodzi pokhapokha ngati alipo wabodza wina wake, koma dokotala weniweni adzakuuzani inu kuti iwo samadzinenera kuti iwo ndi ochilitsa. Uko kwa Amayo Brothers, ambira inu, ine ndafunsidwapo mafunso kumeneko kawiri kapena katatu za odwala amene amachokera kumeneko osachilitsidwa. Inu munawerenga Reader's Digest ya mu Novembera, ndiangati anawerenga ya mu Novembera nkhani ya ine ija mmenemo mu Reader's Digest. Mukuona? Ndipo iwo anandika ine mmenemo zokambirana za khanda limene iwo anali atalilephera, anati izo sizikanatheka, koma mzimu oyera unayankhula ndi ine ndipo unandiwuza momwe izo zikanati zidzachitikire, ndipo izo zinachitika. Chabwino. Tsopano iwo anandiitanitsa ine kumeneko, ndipo pakhomo kumene pamene jime ndiwo amayo ankakhala kumeneko pali chikwangwani chachikulu chimati ife sitimadzinenera kuti ndife ochilitsa, ife timangodzinenera kuti timathandizira chilengedwe. Alipo mmodzi mchilitsi ameneyo ndi Mulungu. Iwowo ndi omwe ali okhoza kwambiri mdzikoli. Tsopano ife tili nawo abodza pang'ono. Inde. Uko nkulondola, ife tinawo alalika abodza aponso. Chabwino, chotero izo zimapita mbali zonse ziwiri. Zindikirani, koma munthu aliyense yemwe amadzinenera kuti iye ndi mchiritsi, iye ndi wanthano, chifukwa iye sangathe kuchita zimenezo. Pakuti Bible linati, ine ndine Ambuye amene ndimakhululukira machimo anu onse ndi kuchiza nthenda zanu zonse. Ine ndakhalapo kukafukufuku, ndipo mchipinda changa abweramo ena amadokotala pamwamba kudutsa mafuko. Inu simu kudziwa kumbuyo kwa moyo mzanga kuti mudziwe zimene zakhalapo ndi zinthu zimene ine sindimanena paguru. Anthu amabwera mwanseri, ndipo musaganize kuti palibe pa Nikodemo ochuluka mdziko, ndithudi alipo, masauzanda iwo. Iwo amayang'ana pa zimenezo ndipo amabwera mu msonkhano, amadzakhala pamene patavala t-shirt, china chake chinzake ngati chimenecho, ali ndi mayina opukutidwa amene inu mukhoza kudabwitsidwa nawo, atakhala mu msonkhano kumene. Mumasiku pang'ono amazembapo ndipo amaimba mwanseri ndikumutumiza wina wake kuti adzandifunse mafunso. Ndipo ndikunena pomwe pano kuti mbale Branham ine ndikukhulupirira icho ndi choonadi. Iwowo ndi anthu chimodzimodzi monga momwe ife tili, ndithudi. Ndipo munthu aliyense akukhumba kuti ayang'ane kudutsa chotchinga chakudacho uko komwe iye akuyenera kuti adzadutseko tsiku lina. Koma makhansa amenewo ndi zinthu izi ndi zomwe antheradi ziwanda zitawumbidwa mu thupi la nofu, zikuyendayenda kumatenga moyo wanu. Tsopano ngati ine ndingachite ngati dokotala, ngati ine ndingaidulepo iyo nkuisiya pansi, kapena monga ngati tinene mwachitsanzo, inu munali khansa inu mwini pa dziko lino. Tsopano awa ndi machiritso a uzimu. Ngati ine nditafuna kuti ndingothana nanu mwanjira ya dokotala, ine ndikhoza kumango, ndikhoza kungosisita thupi lanu kapena china chake chinzake mpaka iyo yonse nkungosowapo pa dziko la pansi. Singakhaleponso iliyonse ya iyo chimodzimodzi monga dokotala amachotsera chotupa pa inu. Koma maonekedwe amachiritso a uzimu, ngati inu mukanakhala khansa, ine ndikanangoitana moyo wanu kuchokera mwa inu, ndipo inu mukanamapitirira. Moyo wanu ukanakuchokerani inu, koma thupi lanu likanakhala pano basi chimodzimodzi monga ilo linalili. Tsopano pamenepo ndi pamene kupenya ndi nthawi ndi mdani woyipa wa Mulungu mu machiritso a uzimu. Ine sindikudziwa ngati mbale Baxter amafikira kwa zinthu izi mu msonkhano. Ine ndinakhala pansi ndinazifotokoza izo kwa iye ndi mbale Bosworth mobwereza-bwereza, koma apa pali chimene chimachitika. Ine ndikukaikira ngati anthu ambiri amazimvetsa izo, chifukwa pakapita kanthawi iwo mayamba kuwapeza anthu akubweleranso akuti ine ndinachiyisidwa mbale Branham kwa masiku awiri kapena atatu, koma Mulungu adalitsike iwo andichokera ine. Ndipo ine ndimazipeza izo, ndipo ine ndikuganiza kuti ndi chifukwa chakuti iwo samakhala mu msonkhano moyenera, anthuwo samamvetsetsa. Ine ndakhalapo nawo anthu kubwera pa nsanja ndipo nkukhala khungu kwa thunthu, makhansa kapena ng'ala m'maso mwawo, ndipo nkumawerenga Bible ili atatha kupempheleredwa, nkutsikapo m'masiku atatu kapena folo nkukhalaso akhungu momwe iwo analili poyamba. Chinachitika ndi chiyani? Aliyense amadziwa kuti pamene moyo watuluka mthupi lililonse iwo mafota kwa kanthawi nkulondola uko. Alipo aliyense pano amene anayamba aphapo mbawala kapena ng'ombe kapena chilichonse monga choncho, ndithudi chabwino inu mukaiyeze iyo usiku uno, inu alenje kunja kuno azinzanga ine. Inu mudzaphe mbawala ndipo mudzayike iyo pasikelo, mudzawawuza anyamata momwe iyo ikulemerera, mudzaone mawa iyo idzakhala yopepuka mapaundi angapo kusiyana ndi mmene iyo inalili. Pamene munthu afa woyika maliro, chinthu choyambirira amachotsa mano ongoyikirira kapena diso, chilichonse chimene chilipo pamenepo amachichotsamo, chifukwa izo zimafota, izo zimatulukamo chifukwa thupi la munthu limafota. Mnofu wina uliwonse umafota. Pamene moyo uchoka mu mnofu, iwo mayamba kutsika pansi kumafota. Ilo limachita zimenezo kwa pafupifupi maola 72. Ndipo kenako ilo limayamba kufufuma. Garuwa ng'ono akagundidwa kunja kuno panseu. Mumulole iye akhale pamenepo padzuwa kwa masiku atatu, ndipo mudzaone chimene chimachitika. Iye amakhala garuwa mkulu kuposa mmene iye analili. Iye amafufuma. Nkulondola uko? Chabwino ndicho chinthu chomwecho chimene chimachitika pamene chiwanda chitulutsidwa mwa munthu wodwala. Masiku pang'ono yambirira, ine ndikumvelera modabwitsa. Kena kwa mayamba kumati, ine ndadwalika kuposa mmene ine ndinalili. Ine ndataya machiritso anga. Motsimikiza basi momwe chikhulupiriro chinatulutsira icho, kusakhulupirira kumabwezeletsanso icho kenaso. Pamene chikhulupiriro chapha icho, kusakhulupirira kumaukitsanso icho. Yesu anati, pamene mzimu woyipa utuluka mwa munthu, iwo makayendayenda kumalo ouma, ndipo iwo umabwereranso ndi adyerekezi ena 7. Ndipo ngati bambo abwino wa nyumba sakuima pamenepo kuti atetezere khomo limenelo, iye amalowa mkati momwemo. Ndipo bambo abwino woyang'anira nyumba yanu ndi chikhulupiriro chanu, amati khala kutali. Ndizimene zotu. Koma tsopano mumuone odwala amene wachiritsidwa mwawamba, pokhapokha ngati chili chozizwitsa chapamwamba, zomwe machiritso a uzimu ndi chozizwitsa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Machiritso a uzimu chinthu chimodzi, chozizwitsa ndi chinthu chinanso. Koma kuchita kwawamba kwa machiritso a uzimu, pamene mzimu onyasa watulutsidwa kunja, mdierekezi wa kansa, pamene iyamusi ya munthu, oh tsopano kapena titenge china chake kuti muone zoonera zochuluka. Ine ndinene kuti ng'ala. Chimachitika ndi chiyani pamene munthu uja ngati inu mungamuzindikire munthu wakhungu? Ine sindikudziwa ngati ndinakhalapo naye aliyense kuno kapena ayi panobe wa maso ang'ala. Ine ndimawalola iwo ayimirire kwa maminiti angapo bwanji kuchitira kuti kufota kuja kuyambe kuchitika. Ndimawawuza iwo kuti adzabwerere adzatipatse ife umboni. Oh mai, iwo akukhoza kuona modabwitsa. Oh mai, basi ine ndikukhoza kuona zinthu. Inde, ine, vuto ndi chiyani? Moyowo wachokamo. Thupi la ng'ala likufota. Chabwino, izo zimatero kwa masiku angapo. Kuti, oh, ine ndikupeza bwino kwa mbiri. Ndipo pakapita kanthawi, iwo amayamba kumva kupweteka mutu. Sakumva bwino kweni kweni. Ama dzuka apo mawo tsatira, sindi kutha kuona nsopanonso. Ena iwo anati, aha, iwe unangotengeka. Gulu lawo era odzigudubuza ilo linango kupangitsa iwe kutengeka. Iwe usamakhulupirire zimenezo. Limenelo ndibodza la njerekezi. Ngati iwe ungakhulupirire zimenezo, iwe mabwereranso kukhala wakhungu kenanso. Koma ngati iwe ungagwiritsitsebe ndikuti, ayi ambuye. Ine ndikukhulupirira. Ndiye chimachitika ndi chiyani? Thupi limenelo limatupa kwa nthawi yayitali. Ilo limadzaphimbanso masowo. Kansa imeneyo mthupimo imafufuma. Iwe umayambanso kumamva kupweteka ndi kuwawa kenanso. Kenako iwe umadwalika kwambiri. Kudwalika moipa. Chifukwa chiyani? Chotupa chachikulu chija cha mnofu wakufa mwa iwe chili pamenepo. Chafa. Iwe ukabwelera adokotala ndipo iye amati, oh, izo ndi zankutu. Kansayo ikadalipo mwepo. Ine ndikukhoza kuiona iyo. Ndithudi, iyo ili pamenepo. Koma ndi yakufa. Aleluya! Tsopano kuyenda kwa magazi kumayenera kuti kutsuke thupiro. Nthawi iliyonse imene mtima ukugunda, iwo umaponyera magazi kuzungulira mthupi. Ndipo amanyamula nthenda imeneyo. Ndithudi, izo zimakudwalitsa iwe. Bwanji ngati mukanakhala ndi mulu wa nyama utapachikidwa mwa inu pena pake. Kapena yayitali ngati njoka, kapena china chake chachikulu ngati chala chanu, ndipo chitapachikidwa mmenemo. Ndipo chili chakufa, nyama yakufa yochuluka chomwecho itapachikidwa mwa inu. Ndipo iyo ikuvunda. Chabwino, ndithudi kuyenda kwa magazi anu kukuyenera kuti kuziziyeretsa zimenezo, pamene iwo ukugunda. Koma apo pali thupi lakufa, chinthucho chikulendewera pamenepo chifukwa chakuti moyo wachoka mwa icho. Mphamvu ya Mulungu kudzera muchikhulupiriro inachitulutsapo icho. Iye ndi chiwanda, iye akuyenera kuti achokepo. Koma chifukwa chake ndi chakuti anthu samalangizidwa, iwo amachokapo, amagonja, ndipo mdierekezi yemweyo amayima pamenepo kuti abwererenso kenanso. Pamene Mulungu akuwuzanini chilichonse pa nsanja pano, kudzera mwa mzimu wake, pamene zili pansi pakudzoza, musamakayikire chimenecho. Kapena chinthu choyipa chidzabwera pa inu. Iye anatero. Pakuti Yesu anati, chikhalidwe chotsirizira cha munthu ameneyo chinali choyipa kuchulukitsa ka 7 kuposa mmene zina lilipo yamba. Nkulondola uko? Pamene mzimu woyipa unatuluka mwa munthu, iwo unkayendayenda m'malo uma, unabwereranso ndi adyerekezi ena 7. Chotero inu musamakhale osakhulupirira, muzikhala kumene ndiwo. Muzitanthauza izo kuchokera mu mtima mwanu. Muziti, ayi bwana, ine sindisunthidwa. Zilibe kanthu mmene ndingadwalire, izo sizikhala ndi kanthu kochita ndi izo. Ndiye chinthu choyambirira inu mukudziwa, inu mudzakhala mukupeza bwino. Chilichonse chidzakhala chabwino bwino pamenepo. Mwaona, icho chafa. Operation imene adokotala akanati akhale nayo pa inu, chotupa chomwecho chili mwa inu, chopanda moyo mwa icho. Inu mukuti, moyo mwa icho mbale Branham. Kodi izo zichotsa moyo wanga? Ayi bwana, moyo umenewo ndi moyo wosiyana ndi wanu. Ine ndangokuonetsani inu kumene kuti ndinu moyo, ndipo mumakhala chinthu cha moyo. Ndipo ndi moyo, ndipo umadzakhala chinthu cha moyo. Ndipo ndinu wa Mulungu, ndipo iwo ndi wa mdierekezi. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza kunziro la ziwanda. Tsopano, inu mukuyenera kuona momwe chinthu chimenecho chimaonekera pamene inu muima ndikuyang'ana pa icho. Oh mai, ine ndikupepesa. Ndi pafupifupi half free. Ine ndikupepesa. Taona ananzanga. Oh, chimene dziko ili likusowekera. Inenda kala pafupi fupi zaka 7 ndi kuphunzitsa kudutsa America ndi kukhala ndi misonkhano ya machiritso iyi. Ine ndinango khala ndi ganizo labwino loyamba kubwerera kudutsa mdzikoli. Kuphunzitsa Bible ndi zaphunziro la ziwanda momwe anthu angamvetsere zimene akuyenera kuchita. Ndipo ndi chifukwa chimene iwo amapita ku misonkhano iyi nthawi zambiri ndipo munthu ngati simukumvetsa anthu amachokapo ndipo nthawi zambiri. Tsopano kumbukirani munthu uja amene amabwera ndipo nkuti anali ndi mphaso ya machiritso auzimu. Mphaso ya machiritso auzimu inali mwa inu ngati inu munachiritsidwa. Ndi inuyo pamenepo. Mphaso iliyonse imagwira ntchito mwachikhulupiriro. Ndipo zilibe kanthu kuti ine ndili ndi mphaso ya machiritso auzimu yochuluka bwanji. Ine ndimakhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Koma iwe ukhoza kuima apa ndipo ngati iwe ulibe mtundu womwewo wachikhulupiriro izo sizima kuchitira iwe ubwino. Ine ndikhoza kukupemphererani inu kwa maola ndi masabata ndi miyezi. Si alaliki amene amakhala ndi machiritso auzimu. Ndi inuyo amene mumakhala ndi mphaso ya machiritso auzimu amene mumakhulupirira zakuchiritsidwa. Chifukwa ndi mwachikhulupiriro, mwachikhulupiriro, chochitika chilichonse cha Mulungu chimakhala mwachikhulupiriro. Zida zonse za Mulungu ndi za mwachikhulupiriro. Ife tilibe chinthu chimodzi chachilengedwe cha dziko lino. Chilichonse cha mpingo wachikhristu ndikachitidwe kachikhulupiriro. Tayang'anani pa zida za Mulungu. Chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, ubwino, kudzichepetsa, chifatso, chipiriro. Mkulondola uko, chilichonse cha uzimu, palibepo cha thupi. Chotero ife sitimayang'ana pa zinthu mwa thupi chifukwa tikuchita mwa uzimu. Ndipo njira yokhaye imene ife tingazikhazikitsirepo izo ndi chikhulupiriro pa chimene Mulungu ananena kuti ndi choonadi. Ndipo ife timayang'ana pa chosaoneka. Ndipo ife timazitcha zinthu zimenezo zimene palibepo ngati kuti zinalipo monga Abraham anachitira. Ndipo anachipeza icho. Amen. Abrahamu anazitcha zinthu zimenezo zimene kunalibe monga Mulungu anachitira ngati kuti zinalipo. Pokhala wa usinkhu wa zaka 100 sanadzandime palonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira. Ine ndikhoza kungoganizira zimenezo inu simungatero kumuona Sara akudzuka m'mawa wina Mulungu anati Abrahamu. Anati Abrahamu iwe udzakhala ndi mwana. Sara anadzuka anati ukupeza bwanji Sara. Ili ndi gulu losakanikirana koma mvetserani. Palibe kusintha chabwino ulemerero kwa Mulungu ife tidzakhala naye. Pita ukatenge matewera ndi maphinifolo ndi chilichonse ukonzekere. Chabwino mwezi wina unadutsa. Sara ukumvelera bwanji? Palibe kusintha. Chaka chinadutsa. Sara nanga bwanji izo? Palibe kusintha. Zaka 10 zinadutsa, palibe kusintha. Zaka 25 zinadutsa, palibe kusintha. Abrahamu malomo mafoka, iye ankakhala wamphamvu ndi wamphamvu. Iye ankadziwa kuti chidzakhala chozizwisa chachikulu nthawi yonseyo. Chifukwa iye ankakhulupirira Mulungu. Ndipo sana dzandime palonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira. Iye anati ife tidzakhala naye iye. Ndipo m'mawa wina chiberekero cha Sara chinayamba kufufuma. Ndipo Isaki wang'ono anadzabadwa chifukwa chakuti Abrahamu anakhulupirira Mulungu. Ndipo iye anayang'ana pa zinthuzo ndipo anaziwerengera zinthu zimene panalibepo ngati kuti zinalipo. Osati mwazomvelera, osati mwakupenya, inu simumayenda ndizomvelera ndi kupenya ndi mwachikhulupiriro. Ndipo Mulungu akayankhula china chake akati zinthu zilizonse zimene inu mupempha pamene mupemphera mukhulupirire kuti mwalandira izo zikatero mugwiritsitse kwa izo. Mulungu atero zikuyenera kukhala chomwecho. Amen. Ziwanda. Chikhulupiriro mwa Atate, chikhulupiriro mwa Mwana, chikhulupiriro mwa Mzimu Woyera, Atatu awa ndi mmodzi. Ziwanda zimanjenjemera ndipo ochimwa amadzuka. Chikhulupiriro mwa Yehova chimagwedeza chikho. Uko mkulondola. Oh my, ndithudi ndi choncho. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Muziyang'ana kwa iye. Inu musati musunthepo, mukhalepo mwepo. Mulungu ananena chomwecho. Ndipo ziwanda izo ndi chiyani? Izo ndi zinthu za uzimu. Tsopano a dokotala amati inu muli ndi kansa, inu muli ndi TB, inu muli ndi ng'ala, inu muli ndi kutupa kwa mapapo, inu muli ndi ichi. Ameneyo ndi mdyerekezi. Iwo ndi moyo. Ndipo kuseri kwa moyo umenewo kuli mzimu. Ndiyangati amadziwa ndipo akhoza kuona kuti kansa imeneyo ng'ala iyo ndi mzimu uli ndi moyo mwa iyo. Chabwino, palibe chinthu chimene chingakhale ndi moyo popanda mzimu. Mwaona, chotero pakuyenera kukhala moyo kuti uzichita zimenezo pena pake. Ngakhale mtengo uwapo uli ndi moyo mkati mwake. Sayansi yonse pa dziko lapansi singathe kupanga tsamba limodzi la udzu. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Iwo amapanga china chake chooneka ngati ilo, koma iwo amalephera kuti apezeka pangidwe ka moyo. Amene yo ndi Mulungu. Mukuona Yesu ananena kwa ntengo, iwe ndi wotembereredwa. Iwe ulibe chipatso chilichonse, ndipo iwe sudzakhala nacho chilichonse. Iwe anadzadutsanso pamenepo munali chama 8 koloko mmawa umenewo, anadzadutsaponso chama 11 koloko pamene wankapita kokadya chakudya cha madzulo. Petro anati, taonani ntengo uja, iwe wafa kuchokera ku mizu mpaka pamwamba. Bwanji, Yesu anadzudzula moyo umene unali mu ntengo umenewo, umene unali ku mizu, ndipo chinthu chonsecho chinafa. Aleluya! Kristu yemweyo akoza kudzudzula khansa kuchokera ku mizu ndipo chinthu chonsecho chifapo. Mtengo umenewo unali utayima pamenepo chimodzimodzi basi mmenewo unalili maola apambuyo koma inu mukupeza kuti masamba anayamba kuthothokapo. Ndipo kenako nkuona chikhungwa chikusendekapo. Ndipo unayamba kusasukapo tsiku ndi tsiku ndi sabata ndi sabata ndipo patapita kanthawi panalibepo ngakhale chidutswa chimodzi cha mtengowo chinatsalirapo. Aleluya! Kansa chotupa ng'ala kapena chilichonsecho chikuyenera kuchokapo Kristu akayankhula. Iye amatulutsa ziwanda. Ndipo iye anati, mudzina langa iwo adzatulutsa ziwanda, adzayankhula ndi malilime atsopano, adzatola njoka, kapena adzamwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Inu mumamukonda iye? Ine ndikupepesa ndakusungani inu kwa ola pano masanano mutakhala pano. Inu mumawakonda Ambuye? Chita achitike ndi chiyani tsopano? Ngati inu mutamulandira Kristu ngati mchiritsi wanu ndikukhulupirira mu mtima mwanu kuti china chake chachitika kwa inu ndipo inu mkukhulupirira kuti mwachiritsidwa kodi inu mukhulupirira kuti mwachiritsidwa musalole njerekeza zike chilichonse pa inu muzingopitirirabe adokotala akati adokotala zikuoneka bwanji iye akati bwanji iyo ili pomwepobe mu mtima mwanu inu mukudziwa chimene chachitika chinthu choyambirira inu mukudziwa munene kuti ndikudabwa chimene chachitika ndi chinthu chimenecho kenako mudzati taonana adokotala ine ndikuwuzani inu chachitika ndichi Yesu Kristu wandichiritsa ine uko nkulondola Yesu Kristu anandichiritsa ine chabwino tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe mbale wile timungabwere kuno miniti chabe mbale tsopano atata akumwamba ndife othokoza chifukwa cha magazi a Kristu ndipo mwina mwake nthawi zina wantchito wanu Ambuye samagwiritsa ntchito chidziwitso poyankhula nthawi yotalika kwambiri koma ine mwina mwake ndikumvera ngati Paulo amene analalikira usiku wonse usiku ina mnyamata anagwa kuchokera pa zenera ndipo anafa ndipo mtumwi ameneyo ali ndi mawu a Mulungu mmoyo mwake anapita ndipo anakaika thupi lake pa mnyamatayo moyo unabwelera mwa iye ndipo iye anakhalanso moyo wokondedwa Mulungu ndikudziwa kuti kulowa dzuwa kwa chitukuko chapa mwamba ichi tsopano kukulowa chapita kwambiri pakati pa tsiku padutsa mithunzi ya usiku ikugwa kuwala kwa kukulu kukubwerapo kuchokera ku ufumu wa Mulungu kuti kudzatenge malo ake a mdima wa ukuluwu umene ukubwera pa dziko lapansi Mulungu ine ndikuzindikira kuti ndikukalamba tsiku lililonse. Ndiloleni ine ndizipita Ambuye, ndipatseni ine mphamvu, ndithandizeni ine kuti ndizinena choonadi chachikulu ichi kulikonse. Mudzatithandize ife mawa masana kuti ife tidzamvetse mochuluka. Ndipo wokondedwa Mulungu dalitsani womvetsera ochepa awa masanano. Usiku uno pamene wasonkhanira msonkhano wa machiritso, mulole mwamuna aliyense ndi mkazi aliyense afikire kwa wina ndi nzake ndipo ayambe kukambirana ndi kumati, tsopano apa pali, musati musakhaleso ndi kukayika kulikonse. Ife tikumvetsa kumene izo zikuchokera tsopano. Ife tikudziwa ndi njerekezi, ndipo ife tikudziwa kuti iye akachoka, iye akuyenera kubwera apa kulamulira kwa Mulungu, iye akuyenera kutero, Mulungu ananena kale zimene iye akuyenera kuchoka apo ndiye mwalole iwo atulukewo sangalala akukondwelera akutenga machiritso awo palibe chilichonse musalole chilichonse kuti chiime pa njira yawo kenanso angopita akukhulupirira ndipo Mulungu mulole mpingo wa ung'ono uwu apa ndi mipingo yogwirizana nawo iyi ikhale ndi chitsitsimutso kata msonkhano uwu Ambuye chimene chitautengere iwo monsemo ndipo ma 100 a mioyo ibweretsedwe mu ufumu wa Mulungu perekani izi Atate mulole amuna ndi akazi pano chokera mafuko ndi malo ena mulole iwo atengere uthenga kupita nawo ku mipingo yawo ndipo mulole iwo akakhale ndi chitsitsimutso chachikale perekani izi Ambuye tikhululukireni ife machimo athu tsopano mutithandize ife kuti tikhale antchito anu mu dzina la Yesu Kristu Amen. Ine ndikudabwa pamene inu mwakhala pano, alipo ochimwa mnyumbayi lero, amene angati mbale Branham mundikumbukire ine mupemphero. Inu mungatero, inu mungakweze mwamba dzanjalanu, alipo munthu wochimwa, ine sindi Mulungu akudalitse iwe Dona, kodi alipo Mulungu akudalitseni inu Bwana, iwe ndi iwe ndi iwe Mulungu akudalitse iwe, ine ndikudabwa ngati inu, tsopano izi zili ndi inu. Mwaona, ine sindi kulupirira zomapita mwamvetsera, ine sindi kuwatsutsa ena amene amachita izo, ine sindi kulupirira zomapita mwamvetsera ndikukayesera kumukoka wina wake. Mukuona, palibe munthu amene angabwere pokhapokha Atate amene amamukoka iye. Mukuona, kukonklondola. Inu mumango mukokapo iye pamenepo motsutsana ndi chifuniro chake. Mukuona, koma ngati Mulungu akugogoda pa mtima wanu, ndinu munthu wamwayi waukulu mu dziko lapansi. Inu simukudziwa basi kuti ndi anthu angati amene ine ndayankhulana nawo.